nyama nefuno tulo era nsimuko yesanyu yange mwene wogoma nefuna emirembe leka nkuwembejje kati saba buli kiwetaga njagala ensi ekimanye toli wange woya kanokosembedde wano wendi anakukwatako emini yeneramula mwana womuwamu nagula obuyungo mama netwenkana mwana womunene namusimba enjala nebubaze linzita
jangu tutambule tuvire ab'ensalwa bati banakanda kulinda natwagenze dda
mukwano nkwatako
Again.